nukurudu kuya kure dukwiye kukwibuka nukurudu kuya kure ahudu kuye ni kure ahudu kuye ni habi ahudu du 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 ahudu kuye ahudu kuye ni kure ahudu kuye ni habi ahudu du 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 ahudu kuye abana twalaliraga abana twalababaye imitima yarashavuye twirirwaga ku misozi turagiriye zari nkoni tugahazwe ibitutsi iyo mbyibutse ndarira memuona mkombozi Mungu amenikumbuka nami akanipanguza machozi akanipatia furaha
kure ahudukuye ni habi ahududududu